boy call me number one. Paresa. Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, ona litakuwa panga lo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out you today, cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana roundi hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwa keri mefika. Tatu yendo arepika, bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahapa yana mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out you today, cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda.